kamba nyeo Sinenzo kamba guys Ati huyu wande Hazaka tusebanya Simu waona Mwati mwambela Kaleza guys incha manyasi Tuzea chita mimu zatu Social media Mamma Vango tiseka timu zatu Shua enze libe nangu ya rumu Kansi pacha Ona tengo kero ita Noyenda nae Kuja kuchikida undi nosi Vati wa polisi Nao vangalupita Ona chabe gumu gumu Hai ya mutu fulu gumu gumu Hai Jani chichitika Muja mugari moto Gumu gumu Hai ya mutu fulu gumu gumu Hai Jani chichitika Muja mugari moto Wana wapi sana kumukonga Wadilanga mwewe mchita vichani hapa
Ati he?
Wasoto la nafase mungoto Washita na kupiva mwanga njiwe kuki
He?
Mwami onani huya lakwazi Babu likini husesi ni mulandu wazo
He?
Tie kupolisi uzakamu
Oh, kadeza mwanji mzati wesari fea Mazati wona mwanji se ama keklea Ati isi anzake siti chitakea Komatina ya mbaliji kumuchita woni
Pari echi yo boy Ulipise kumu kumu Kai Motoka kumu kumu Kai Zona tasebanya Awe tasebanya Shua kumu kumu Kai Nakapala kumu kumu Kai Zona tasebanya Awe tasebanya Honga ya ile mumotoka Kulinarumi ya tuzari Shua chabe mumotoka Como ngadi na wantifi Awa mwandi watevanya Ulina rumu ya tuzari Shua mwoi watilata Aswa shua Nukulipise gumu gumu Kai Motoka gumu gumu